phela ngoko ngoko mathambo sulibenze manta lamfazi omnyama neengane zakhe lahlaba inqele kamkhuzula ningasaqali kwakuba fondini ndayibetha zathetha inyani intambo mfundini awumamele mani awumamele kakuhle mfundini umamele intambo ubithetha inyani semgqithini Ulalele ntambo uthi thini uthini lapho wephethe imfoko amkhize bombeka.